Ekitongole Kampala Capital Store Authority kitegezezza nti abantu mu kibuga Kampala beyongedde okwettanira okuwandisa bizinensi zaabwe mu bbanga ery'omwezi omulamba okuva ebikwekweto eby'okugoba abantu ku nguudo lwe byatongozebwa. Bino ebyogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino Hajjat Sharifa Buzeki.
Tulabye bizinensi emitwalo 212 2999 ezibadde registered, kitegeeza nti bannakampala bategedde nti okukola bizinensi mu home environment olina okuba ne license. License eyo si ya bbeeyi, naye bw'ogifuna olina emigaso mingi gyejja okuyamba gwenga alina license eyo. Bw'ofuna obuzibu, gavumenti esobola okudduukirira. Bw'obeera mu katale, opportunities zonna ezijja katale looni n'ebirala bijja kusangayo. Bonna abasigadde tubenkalejinga bagende mu bifo ebituufu eby'okukoleramu era basobole okufuna license, basobole okuregistaringa businesses zaabwe.